London, London.
Well, it's the Ugandan property.
Black Market Records.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
The way you put it on me, boy, you know you want me only. The way we do the dirty, dirty, kissing, kissing, chomping up one in your yard. Boy, I'm a lover. I wanna keep you, baby boy, sit a choker. I wanna take you to my papa. And if you don't mind, it's a goja. Nina sema, when jagala yempe, jagala mpukume ngasiko. E wata kitutuke, umenewe kulinda nza siko. Baby njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo.
So soft yongozi, mbele ya kio unakaa kiongozi. Let's go to Josie, show ya majozi. Hey, trapping in a the area, trap queen full vibe bila failure. Chini ya maji zi mina eza feria. The only city you keep is a Syria. Hey Nina, you look rosy. Can you have a thing with mbozi? Hey Nina, you look cozy. Can you unapop na eza liki yongozi?
Baby njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo, rudi nyumbani. Njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo, rudi nyumbani, yeah.
Kama ni mapenzi anadai ni mapenzi ataget. Wezi dai love alafu na covet. Kama ni achane yo pete anaget. Kama anasiande yo fit na face. Anadai chipo na sauce, shiko na shiro majina za cost. Urembo ni mama, tabia ni cost. Vidole ni pamba na kucha za chost.
Baby njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo.